Wewe ulitoa ahadi kupigania wakulima wa miwa katika kaunti ya Bungoma na Western na Kenya yote. Sio mambo ya kuimpeach Gachagua. Gachagua akiwa impeached, ugali utaongezeka hapa Kimilili. Fizi itashuka kweli. Wakulima wa Nzoia watapata mashini mpya. Hapo ndio sisi tuambia bwana Didmas, stay focused on fighting for your people, not fighting the wars of others. Na tunasikia ya kwamba toto wetu ambaye ni mbunge wetu hapa, yeye ndio atatumika labda kwa ile kisu ambayo itaenda kumchinja bwana Gachagua. Nataka niulize watu wa Kimilili, hayo ndio mambo tumetuma mbunge wetu kufanya? That is not what we send Didmas kama mbunge wetu wa Kimilili kufanya. Na mimi nikimpata, I will advise him, don't be misused.